record space.
CDS. I see it.
Where? It's your boy Tricky Day. Nasiko serious, my friend.
My dream come true. Umaka. Namiko siweka kando. Umaka. My dream come true. Umaka. Lazima nifanye jambo. Umaka. My dream come true. Umaka. Namiko siweka kando. Umaka. My dream come true. Umaka. Lazima nifanye jambo. Umaka.
Say I have a dream.
I have a dream
to change my family. I keep on struggle, siridhiki na hali hii. Oh yes, dream wa validi. I have to hustle to change the whole story. Uhu mwaka, mziki wangu lazima uvuke mipaka.
Uhu mwaka,
Mwenyezi Mungu nipe kile nachotaka.
Uhu mwaka,
kale kagari naona nikipeleka.
Uhu mwaka,
mashida zangu naona zikitoroka.
My dream come true, umaka. Namiko siweka kando, umaka. My dream come true, umaka. Lazima nifanye jambo,
umaka.
My dream come true, umaka. Namiko siweka kando, umaka. My dream come true, umaka. Lazima nifanye jambo, umaka.
Mtacha ushenzi umwaka, real estate nita invest kwa ujenzi. Lazima ka Toyota kajibima na kabenzi. Na bonge la shamba litashinda la Mackenzie. Lazima jenge nyumba, sindo jambo la msingi. Jirani ni mngaro wa magingi. Nitatumia kama fence walionekea vigingi. Mwaka huu kwenye kichwa ni note, si mashilingi. So stay positive, simanishi HIV. Ndo mwaka kupeleka kofisi hizo CV. Radio siuko na utabaina TV. Vitamini uno mwaka utafly overseas. Ni mwaka wa kucheka, last time see you cry. Wazazi wa kukwamini uno mwaka wendo pride. Utabuy ride uno mwaka utafika prize. Ulikuwa the wrong side uno mwaka right side. Uu mwaka.
My dream come true umwaka. Na miko siweka kando umwaka. My dream come true umwaka. Lazima nifanye jambo umwaka. My dream come true umwaka. Na miko siweka kando umwaka. My dream come true umwaka. Lazima nifanye jambo umwaka. My dream come true umwaka. Namiko siweka kando umwaka. My dream come true umwaka. Lazima nifanye jambo umwaka. My dream come true umwaka. Namiko siweka kando umwaka. My dream come true umwaka. Lazima nifanye jambo umwaka.